Shanky Supplier. Dot com.
You know us.
Official music, baby.
Let's kiss. Panto, panto. Official music. Baragamasi skibiti. Bandisha, bado. Natakani skimsiki. Kuna watu wanapenda stare. Watu wanapenda pare. Haya mikono juu kama waipa. Mikono mwendo wa mateka. Swagile, kama konganga tawile. Ngoma za tanga ndovile. Wanachezaje, wanachezaje. Mare wa sangolo. Chakanya tuwa chikipolo. Leo tu party tomorrow. Soga upa kangogoro. Kangogoro shaku shobolosa. Mari aloza. Taleta mama mina pa waoneshe. Wanachezaje wote. Nuneshe unachezaje. Unachezaje. Anu unachezaje. 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 Nuneshe unachezaje. Unachezaje. Tukano unachezaje. 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 Dance. Wote dance. Yani come on and kiss, come on and toa, come on and work, come on and dance, karibu kare shika ukuta. Unachafua, kucheza unajua. Yani kama mtoto mtoto anashikwa na mafua. Unachafua, kucheza unajua. Yani kama mtoto mdogo anashikwa na mafua. Kwa sababu waite kati walovaa wafue mashati. Tundeza mwendo kasi, nataka kama suti uleta pati. Asa tuende vimachu. Vimacho, vimacho, vimacho. Ina mainuka gileso. Ndecho na chusha safari. Nuneshu nucheza. Nucheza. Anu nucheza. 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 Nuneshu nucheza. Nucheza. Tukano nucheza. 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 We official wawe. Wawe baba wawe. Kama so singeri wawe. Wawe tena wawe. Hey, no makweni wawe. Wawe baba wawe. Kama so singeri wawe. Wawe tena wawe. No ma pwe. Unadek mkubwa pango sobabu. Makamba na defense moja. Pamon California love. Mazora Kola zoni. Ansuri Mikago.